Pacheco Mirundo.
Kumaanisha nini? Si wanapenda kubeng.
Zunguka round about it. Nipe mzuka. Zunguka round about it. Njole nyoka miguri pande bati na bati. Bati takuri after party. Unachelewesha wakupisha tupite kati yako. Uyo
Fibaya.
Unasema je tuibe
Fibaya.
Unantisha tisha Nikirungira mundi kigoma Bosho lipa mziki changanya koma Dogo kimwaga pope ya kutakoma Ntakupa mitusi ya kila koma Noma imi wabagoma
Fibaya
Dogo informa unapenda kuchoma Ila kuchoma choma tachoma tosira mama
Kumanisha nini?
Zambie beki zao mindo teka labao teka labori mina teka di dada zao steki na nyao spendi unyangao spendi dharau kireta dharau wau ni tutakutototo tutakutoa macho tutakuchaisa utatoa ulicho nacho wauna nakupa kitu unasema mimi sivuti sasa kama uvuti oya unafanya nini hapa unatuchoa laise
Fibaya
asa kumanesha 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 dede
Fibaya
unantisha tisha Mbona mantishia
Fibaya
Atuna kitu ila kibosi Suni tutapata kita tunakipochi Wanaku somizinga ila tupo kikosi Aina kukosa tukikosa tunakifosi Bisho bisho sina zarau zarau Sina romba ya nayo sina mwone ya keshi Maniringe kiseli jina mama ke amina Lomba ya kukunja mungu ndo alicho ninyima Roo ya kukunja kunja Kumanisha, 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 nene
Wanangu wakupima joto, vipi joto, mnaliona umo
Wakupima moto, vipi moto, unaunguza umo
Wakupeti peti mchumba, vipi breki umo umo Wakuchipa da wangi, kuchimba mtoto umo 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 Kasha boy magwega umo 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 Chamo sina kike umo 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 Mene jade se tuonke umo 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 Mene ya kapaya umo 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 Mene ya mubi umo umo Jina malangishika umo umo Taisi ya umo umo Yo yo